Yo, this another use your performance. You got to watch and listen at your own risk. Remember, stick on a beat. Them come in mental, hurry and comment at the LC crew. And again and again and again.
Sticky hands.
Wala ina hapa,
bo we ni wangu.
Milele na milele, bo we ni wangu.
Sita badilika, junge sinaka.
Wala ina hapa,
bo we ni wangu.
Milele na milele, bo we ni wangu.
Sita badilika, jogo na benengo.
Pretty lady, listen to your heart. My girl, I'm the king of your heart. Baby girl, you're the queen of my heart. Nini buri gota jaba jina kine ngojo. Nara kiri jeni jaba mina kere ngojo. Baby girl, lewa mina kere ngoji. Kwenye ngoni kwenye jabo lina simairu. Pretty girl, let me tori tamairu. Pagara kwenyo nyonyo. Mi girl, let me puli ra kwenyo nyonyo. Mkwanu, pagara kwenyo nyonyo. Mi girl, let me puli ra kwenyo nyonyo. Mkwanu,
wala ina hapa,
kwa wini wangu.
Milele na milele, kwa wini wangu.
Sita badilika, junge sinaka.
Wala ina hapa,
kwa wini wangu.
Milele na milele, kwa wini wangu.
Sita badilika, jogo na minengo.
Acha nishika mikrofoni, girl. Nishike mikrofoni, alimore ngojo. Eto dare ngojo, tomatonga kero. Hitting ya mikrofoni, girl. Hitting ya mikrofoni, eto re ngojo. Aumume ngojo, tomatonga kero. Idolo ne idoli da wowe ni wangu. Sita badilika, jogo na minengo. Ponelo ijari jonge sa minengo. Loselo ilo shajo ichedi jalare. Pone pone, ijevo mine jengaide. Rhythm so nice, rocker kedi. Rhythm so nice, Rashid promoter. Rhythm so nice, Charles Sandy. Yes, rhythm so nice, yo. Emuli, rhythm so nice. Sequestration, rhythm so nice. You rocking fella man, they are rhythm so nice. TLC crew.
Wala ina hapa,
bo we ni wangu.
Milele na milele, bo we ni wangu.
Sita badilika, junge sinaka.
Wala ina hapa,
bo we ni wangu.
Milele na milele, bo we ni wangu.
Sita badilika, jogo na minengo.
Pretty lady, listen to your heart. My girl, I'm the king of your heart. Baby girl, you're the queen of my heart. Nini buri gota jaba jina kine ngojo. Nara kiri jeni jaba mina kere ngojo. Baby girl, lewa mina kere ngoji. Kwenye ngoni kwenye jabo lina simairu. Pretty girl, let me tori tamairu. Pagara kwenyo nyonyo. Mi girl, let me puli ra kwenyo nyonyo. Mkwanu, pagara kwenyo nyonyo. Mi girl, let me puli ra kwenyo nyonyo. Mkwanu,
wala ina hapa,
kwa wini wangu.
Milele na milele, kwa wini wangu.
Sita badilika, junge sinaka.
Wala ina hapa,
kwa wini wangu.
Milele na milele, kwa wini wangu.
Sita badilika, jogo na minengo.
Kwa wini wangu.
Kwa wini wangu.
Kwa wini wangu.
Yo, member for Alta Music, about manari and commenter representing Filiko Geta Youth and TLC promoters. Filita, me sign out, inshallah.